Prepared for music.
I'm in love with the big freak.
Umutima obe, 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 umutima obe,
umutima obe, umutima obe. Batina umutima uramena maluba kunsa mukatsinga musuma nine kamwene kufusuma fichitika kampani yobe nine bona ishiba ukuboko kwanzi kulipa chifuba opo njikete ni mupepi na umutima nchatekela ngana tinari kutemwa it's a real man talking uka wilo musama you are custom made kwa wila China futi beautifully hot mulilo fire mukatini webo doti yanga bana nangubesha kupala mabala shanda sana hi babe salam aleko leko mzala akatini sobu zuma plus no msana deti bafike popa msamba waikala walipsana kwa mana na umutima that's why nalisara
umutima obe umutima obe. Umutima obe, umutima obe, umutima obe, umutima obe, umutima obe, umutima obe. Da 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 da.
Okay, ulimusuma pa menso aliwa mapopopo. Umubili waliemba weo mkwifia ulipalo. Wechabu cha mutima efa sompele chisabo. Tengele sakabale wichelo atutuwa lileba mayo. Weme si anje nsange chipoma. Benda umubili wakonka efyo wakonka tefyo na konka. Weme si anje nsange chipoma. Benda umubili wakonka efyo wakonka tefyo na konka.
Umutima obe, umutima obe, umutima obe, umutima obe, umutima obe, umutima obe, umutima obe.